TKMusicPromos.com.
Problem shared, problem solved. Neja Zambia, sensitization song. Kubeka la chalo.
Pleasure. Pleasure nga ya kusanga yue, oh Zanzibaya. Pleasure nga ya kusanga yue, oh Zanzibaya. Pandu fya nyanya sana, for Zibaya. Pandu fya nyanya sana, for Payana.
Kumbala yame kuno tugare chilemba na kumbi.